Check when you're ready.
Patrick Spalding.
Attention, please.
This is on this beat.
It's your boy KALA, Kyle Jeremiah. 0-4-4-4.
Oh, yeah, Trump need a visa. Billy get need a pizza. Iwe kama miujiza. Acha waseme nguvu ya giza. Nasali mpaka nina sigida. Sina rafiki, sina ndugu da. Wanga luka mlichiza. Mandela gawiza.
Nafumba macho na vuta isia. Naona dola zina ninginia. Nimesha choka kusikilizia. Acha nisafiri hata kwa maji kama kinikia.
Hata kibishi nitazamia. Hata ndege nitadandia.
Siwezi sema nitachikichia. Lazima nirudi mana bongo nina familia.
Usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda.
Yani ninataka kwenda Amerika, yeah. Yani nataka kwenda Amerika, yeah.
Bado nasubiria zari. Inasubiria safari. Wana snitch kambali. Mwaga mboga ni mwage wali.
Mayuda kwenda mbio mbio kama piki piki. Mayuda wangu watakoma dili liki tiki.
Ya, yeah, yani watapata tabu sana. Wale walio nifanya kutubu mwaka jana. Hebu Trump nipe visa.
Pacha.
Ili get nipe pizza. Na nimepanga kuli pizza. Na nimejia pizza. Naona kama miujiza. Naona nimewamaliza.
Usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda.
Yani ninataka kwenda Amerika, yeah. Yani nataka kwenda Amerika, yeah.
I'm black, don't shoot me. I have a dream, don't kick me.
I have it.
I'm a Martin Luther King. Love one another for the future of a human being. Nitamisi Kilimanjaro, Serengeti, Ngorongoro, na Mikumi ya Morogoro. Ila acha niende nikasake kama mwana polo. Ninaipenda Tanzania, inchi yangu najivunia. Mzalendo mwenye nia, nitarudi kusalimia. I wanna come to America. I wanna visit America. I wanna party in America. I wanna live in America.
Usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda usinifuate.
Acha.
Minataka kwenda Amerika.
Acha.
Minataka kwenda.
Yani ninataka kwenda Amerika, yeah. Yani nataka kwenda Amerika, yeah.
Acha. 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 Acha.
Records.